Fashion on the beats.
Ramzan July coming is in Ivan.
Baby, come down to my level, let's talk. Veo chita ni viona so off. Kala panzi neo nivuno kamba nawe. Neo nezo vuna kukota nawe. Uyu muga izu wapa neba upeze kanai. Sini ziwa vichitika pali iwe na ine. Tweva ni uza cheva ndutu apaka. Tumaruma deili tukungo choka. Atilelo enzo kwela kuma 5B. Pameneche na choka na inda kumchitu. Atima ilo wana kwela kuma 12. Pajama guys wana nitenga kumoba. Nichani chezini kupasa, ey. Chea kupasa uyu guy, ey. Before I do anything, nifuno kama na weo inde. Sini ziwanga tukonda ndeo. Or maybe you gonna never. We chani ya kupasa iwe. Every day we lina epe mjia. Mutima uma baba, baba. Mutima uma baba, baba. Baso. Mutima uma baba, baba. Mutima uma baba, baba. Baso.
Wenzo kama is just a friendi. Koma friendi wako wapeze kamu bedi. Aya. Calling him Muhani Eloni. Lipo pa nyumba mupanga maplani. You are real Casanova. Tryna play along in the game over. Ine ni malota. Bintu veuchita ine ni kachoka. Vantu vani uzati. You guys got a tinelo. Ni kachoka po mupanga party. Come zip, make you tell me something. Cause I really wanna know how everything I be. Me a bad man, but I feel that thing. Me know a gunshot gonna lead that fleet. Umani, pasa chikondi chama 50%. Eve umucho samo 150%. Sini ziwanga tukonda ndeo. Or maybe you gonna never. Me chani ya kupasa iwe. Every day ulina eve mjira. Mutima uma baba, baba. Mutima uma baba, baba. Basu. Mutima uma baba, baba. Mutima uma baba, baba. Basu.